nsaba mubikwate ebigambo tukole ebyo ebitukasa tusanyusa abazadde muwulire eno mbagamba nsaba mubikwate ebigambo tukole ebyo ebitukasa tusanyusa abazadde abeeno muli mutyamu gyebala emirimu vudde Masaka mulengo gyenzaalwa gyeradisimati manya gempitibwa nedyemu ekisinjisa byenkwatireko embuzi ya leero gyeradi gyendeese kusiima abazadde abakuza abaana abaana balungi eggwanga beririnawo kiva ku musinji omuzadde gwasaawo saba mujjukira bedda balugera omwana omutuufu ku ngozi kwava kyenva nebaza abazadde ba leero okwola abaana amatendo boolabako muwulire eno mbagamba nsaba mubikwate ebigambo tukole ebyo ebitukasa tusanyusa abazadde muwulire eno mbagamba nsaba mubikwate ebigambo tukole ebyo ebitukasa tusanyusa abazadde bakadde banga balungi benyimbira mwankuza bulungi mwebala omulimu obuntu bulamu eggonja bwana obwetowaze temwantendeka kolodi kweninawo kadira bajeradi wetuuse nga buli kimu kyenjagala kyetuusaako kino niseke kitanga ensamba akwatudde nasuuna emanga nzaala muwulire eno mbagamba nsaba mubikwate ebigambo tukole ebyo ebitukasa tusanyusa abazadde muwulire eno mbagamba nsaba mubikwate ebigambo tukole ebyo ebitukasa tusanyusa abazadde muwulire eno mbagamba nsaba mubikwate ebigambo tukole ebyo ebitukasa tusanyusa abazadde muwulire eno mbagamba nsaba mubikwate ebigambo tukole ebyo ebitukasa tusanyusa abazadde